Blog Talk Radio.
Abakunzi ba Radio Iteme nongeye kubasuhuza kandi mbaha ikaze mu biganiro byacu. Niturashimye Jean Paul mu kiganiro uyu munsi na JP musanzwe mutegurirwa buri wa kane w'icyumweru. Nkaba rero nongeye kubashimira kuba muje kwifatanya natwe kuri uyu mugoroba. Ikiganiro cyacu mu masegonda make kiraba gitangiye. Nongere mbaye ikaze bakunzi b'ikiganiro uyu munsi ndetse n'abakunzi ba radio Iteme muri rusange. Ikiganiro cyacu cyo kuri uyu mugoroba nkagira ngo mbanze ngitangire babwire mu nshamake ibyo tugiye kuganira, ariko mbere yuko njya yenda muraza kumbabarira kubera ijwi ryanjye murabyumva ko ritameze neza. Ariko mbere yuko njya no kuri izo ngingo, hari akantu gato nashakaga kuvuga. Ntabwo ari kenshi cyane, yenda n'intervena ku biganiro by'abantu bo hirya no hino, ariko hari ibintu bimwe bikomeje kugaragara nk'ubushotorayi cyangwa se nko gushaka kugira ngo ikintu cy'ikinyoma cyavuzwe inshuro nyinshi ko ni gikomeza gusubirwamo, ahari bizageraho bikabukuri. Ibi ndabivugira nyuma yaho umuntu, ntabwo ndagira ngo nisegure ko ntabwo context y'ibintu yenda y'ikiganiro cyose cyavuze kwitahuka ntabwo jyewe nagikurikiye, ariko nta mpamvu mfite yo gushidikanya uwagikurikiye avuga ko Serge ndetse na Charlotte bakomeza gushyira mu majwi ngo Kagame yake ngo yashimutse Ben. Ibyo bintu ni imvugo yavuzwe kuva 2019 ivugwa nta bimenyetso abayivuga babifitiye, ahubwo bagamije kuyobya uburari kugira ngo uruhare bari bafite cyangwa se uruhare rwabo muri iri gurirwa rengero rya Ben Rutabana bize mu rujijo. Kandi koko n'uyu munsi bakoresheje itangazamakuru ritandukanye ryarimo n'abaryanku n'abakoresha itangazamakuru ry'abakoresha amaraporo nayo ubwabo bagezeho bagira isoni zo kuyashyira ahagaragara ngo bayadefande. None n'uyu munsi baracyakomeza kugaruka bagira ngo ikinyoma cyangwa se uburyo bashatse kuzana urujijo n'uruhare rwabo muri ikibazo cya Ben Rutabana kugira ngo hari byibagirane cyangwa se bavuge bati ikinyoma nidukomeza kugisubiramo noneho kizagera kibukuru ndagira ngo nibutse ndabizi ko ntabwo ari ngombwa ko unyizera cyangwa se uvuga ko ibyo mvuga ari ukuri icyo nzi cyo kandi kizagaragara nuko kugeza uyu munsi uruhare abantu ba RMC bagize muri disappearance ya Rutabana n'ubu iracyakomeza kugaragazwa n'uburyo buri munsi bashaka kugira ngo batereho kashe y'icyo kintu cyo kuvuga ngo Kagame yaramushimye niba ariko mubivuga icyo nibivanaho uruhare rwanyu keretse niba ari mwebwe mwamumushyize mabu cyangwa ari mwebwe mufite amakuru mudatanga cyangwa se mudashaka gusobanura ibyo bintu mwavuze mukoresheje amazina atandukanye arimo ayo yabati ndifa amazina y'abaryankuna ibintu byose mwakoze nimushaka ko tubisubiraho cyangwa se kubitondekanya tuzabitondekanya ariko byaba byiza ubwo ruhare rwanyu niba yenda mushaka kugira ngo mwibagize byaba byiza mudakomeje kuyobya uburere cyangwa se no kugira ngo misleadinge abanyarwanda kuko ibimenyetso birahari communication mwakoze zirahari hari Uganda ibyo byo kubekera no kujya kuzana ikinyoma mwasasiye kuva kera mushake kwerekana ko ari uko bihagaze ntabwo kizagira ngo kibukure reka ngaruke ikiganiro cyanjye nabwo kandi ndaza kwibanda hariya ku Bugande nta nubwo ndi bubitindeho nubwo mvuga ngo ndabyibanda ariko niyo nkuru nyamukuru nari nababwiye ko mu minsi yashize hari icyohoza ko arimo gukora y'amatwiti adasanzwe cyangwa nyuma y'urugendo General Muhoozi Kainerugaba yagiriye mu Rwanda amakuru twari twabonye nubwo twagataratangaza ku mugaragaro ndetse twayavuzeho gato ubu ndavuga twebwe nkanga kuri raditeme nuko twavugaga ko hari amakuru ari hatugeraho yuko hari uruhare rwa Andrew Mwenda wahoze aba muri PAC Presidential Advisory Council ya Kagame aho baba bari kumwe kenshi noneho amatweet bikaba nk'aho ari ibiganiro bivuyemo hagati yabo kugira ngo babashe kureba ukuntu ba shaping relation hagati y'Ubugande n'u Rwanda ibyo bintu rero barabikoze inshuro nyinshi Mwenda ikeriho warakizi Mwenda arabizi ntabwo nshaka kuvuga ko Muhoozi n'abatabizi ariko Mwenda we dosiye ariho ni ndende irenze amatweet harimo ibintu bya opportunism cyangwa se akazi arimo yishakira murabizi ko kugira 2019 yari akiri muri PAC ya Kagame ariko no kugira ngo abari muri iriya PAC byari biturutse nuko Kagame yashakaga influence cyangwa ashaka kugira ngo agume mubera ijisho muri Uganda muri media mu bakomeye yumve batereye icyumvirizo noneho igihe amuhamagaye aze ajya agenda aza nkaho ari umujyanama ariko ataje nk'umumaneko cyangwa se umunyamakuru uje guhura nawe aho Uganda yaje kumenyera yuko hari ikibazo gikomeye spionage yakorwaga n'u Rwanda ndetse harimo n'umugambi wo guhirika cyangwa se kugirira nabi umukuru w'igihugu Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda baza gusanga Mwenda za kumenya yuko nako Kagame za kumenya yuko Mwenda yahawe gasopo Mwenda kubera ko harimo ibintu bya treason cyangwa se ibintu by'ubugambanyi basanga asanga ashobora kuzabigwamo iyo bigeze ku mutekano w'igihugu ntiyongera gutanga amakuru nk'uko Kagame yabishakaga Kagame ahita amukata amuvana muri ya PAC Presidential Advisory Council niyo mpamvu igihe bari New York muri 2019 mutigeze mubona Mwenda agaragaramo nyuma y'inama ya UN ubunda kenshi yo Kagame yazaga inaha aba PAC be barimo na Mwenda yari arimo n'abandi benshi ngombwa kumva subiramo murabazi ntabwo icyo gihe yagaragayemo yabonanaga nabo igihe cyose ariko icyo gihe ntiyagaragayemo ubu rero Mwenda we ngo akaba areba ko kandi koko harimo ifaranga ritubutse harimo contact yari afite akise ku bantu benshi cyane abalobbyisti ba Kagame ibyo byose ubu bikaba bitagihari amafaranga ntayo izo akise yari afite ku bantu ba Kagame ntaza gifite na Kagame ubwe ntabwo bakivugana, ntabwo bakivugana kenshi, uretse yenda uko ashobora kuba yaratangiye kumushimira uko atangiye kwitwara muri ibi bya tweet. Izi tweet rero zimaze iminsi zigaragara muri kuri urukuta rwa Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba, ni tweet zabaga ubundi nakozi yenda avuga zabaga kuko uyu munsi sinazibonye, ariko zimaze iminsi zerekana yuko Kagame yari justified, Kagame yari justifiye kubyo yakoraga muri Uganda, kandi bikavugwa nta wundi bivuze, bikavugwa n'umwana wa President Museveni, bakavuga yuko hari ibibazo bitwayemo nabi byari bigiye kubazanira intambara hagati y'ibihugu byombi byo yita ngo ni stupid war. Ibindi byose bigiye ku mutekano wa se ntabwo byitayeho, bakavuga ko ari ibintu bitwayemo nabi hagati yabo mu Buganda, mu Kagame akamugira umwere burundu. Abantu benshi bari baje batise uyu mwana ntabwo ari ingaruka ibintu bifite. Ejo bundi nibwo abanyamakuru banditse, uwitwa Bisika wahoze yandika muri New Times niwe wabanje, hakurikiraho uriya wanditse muri Monitor ejo bundi, baravuga bati izi tweet zikeneye ko hagira umuntu uhagarara akavuga ati mubishyireho gasopo kuko bigiye kurenga inkombe, kuko bitangiye gufata imintera. Ibyo andi mahanga bya Eritrea nako bya Ethiopia n'abategrey bya Russia, ibyo ntabwo mbyitayeho, ndashaka kuvuga kubyo u Rwanda. Ibyo u Rwanda umuhungu wa President Museveni yasaga n'uwincriminating papa we, asa nkaho ashinja papa we ukurikije relasiyo uko zagiye zigenda n'ukuntu zapfuye. Amakuru twaje kumenya rero nuko ibi byose atari we wenyine wabikoraga, ahubwo hari influence ikomeye cyane ngubwo bari muri salo bareba TV bari bavuga kuri politiki ya karere, mwenda aba avuga ko ngo ari ugukora umuti, dukore diplomasi twicaye ahangaha, isi sigaye ikemura ibibazo by'isi sigaye bikemurwa kuri Twitter, bakajya inama bakandika muri salo kwa muhungu wa Perezida wa Museveni kwa Muhoozi, bagatwitinga ibintu amajoro bugiye gucya bataramye. Itwiti yo amaze kujya hanze kuyigarura ntabwo ari ibintu byoroshye, benshi babayikwirakwije, niyo yisibye ahubwo uba wirega kurutaho. Muri iki kiganiro rero twari twashatse gusa ko tubanza kubifataho kubikozaho imitwe y'intoki, kandi koko twari tubizi n'ubusanzwe. Icyo cyari kibuze ni ukumenya niba koko uriya muri Lieutenant General abikora ku giti cye wenyine cyangwa niba hari izindi influence, kandi koko iyo influence twaje gusanga ihari, nubwo abandi bavuga ko irenze Andrew Mwenda ariya ma message iriya ideology n'iriya myumvire, biravuga ko ariwe muntu uriwe uzi uri inyuma y'izi initiative. Nubwo n'umuhungu wa President Museveni ntabwo ari igitama mbuga, sinshaka kumwegzonera, nawe nta rundi ruhare, yenda aravuga ati niba byagarura umubano, yenda afite nostalgie, ibyo ntabwo tubizi, nawe akabigira mu ruhare. Ni muri urwo rwego rero abanyamakuru nabo bandi batangiye kwibaza, yewe ndetse na Besigye yarabyibajijeho, ntabwo ari ukubera ko ari abarwanya ubutegetsi gusa, n'abandi bantu bashyigikiye President Museveni benshi barimo baribaza by'amatwita, ariko natwe uruhare rwacu ni ukugira ngo tubafashe, menye ko harimo n'ukuboko kwa Andrew Mwenda, harimo impamvu yo kugira ngo asubire ku ibere kwa Kagame, atangire amakuru, batangire bifotozanye, atangire yongere yubure za business ze nk'uko zari zimeze, noneho kuri ubu abikora ariko adafite ubwoba yuko azakurikiranwa korere mu kwaha kwa Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba. Ingaruka zabyo zirakomeye kuko Kagame bafite imibare ye, kandi biragaragara ko bariho bamuhanaguraho ibyaha, bikaba byazazanira Uganda muri rusange ibibazo, kandi umutangabuhamya ukomeye bafite nta wundi ni umutangabuhamya bafite ukomeye ni Perezida, ni ako n'umuhungu wa Perezida. iyo rero summary cyangwa se incamake y'itohoza nuko Andrew Mwenda baravuga n'abandi ariko Andrew Mwenda niwe gikoresho gikomeye cyakicaye aho ngaho bavuga ko ari ku nyungu z'ibihugu cyangwa East Africa ariko muri mu rusange kubera ko umwana wa kundi ya Pan-Africanisme ariko nako by'umwihariko bikaba ari ibintu biriho indi mikino cyangwa se bagamije kugira ngo barebe Kagame warabafite imitego arimo Mwenda afite inyungu za oponizimu z'akazi yongera gushaka no kongera kugenda amahanga muri za private jet za Kagame no guhora Kigali mu ndege yamutumiye yamuhemba. Ibyo rero nibyo barimo nubwo bikora nabi cyane. Mu mwanya uribuze kuza ndibuze kuganira na Dr. Omar Khalifan nubwo twaganiriyeho kare ku bibazo birimo itora ry'u Rwanda kuri kibazo cy'Uburusiya na Ukraine ndetse na development mazavuba Tshisekedi yamagana u Rwanda igihugu cy'igituranye kivanga cyangwa se kinyuma y'imitwe irwanya ubutegetsi bw'ibihugu by'ibituranye ndetse tuza no kuvuga ku kibazo cy'amashyaka ya politiki mu Rwanda harimo by'umwihariko PSD yamaze kwerekana yuko yongeye kugira ikizene biruta ngo yongera yihagararire cyangwa se ayiyobore. Ibyo ni ibibazo bitatu navuganye na Dr. Omar Khalifan cyari muherutse turibuze kubigarukaho mu kanya. Ariko mbere yuko mbijyaho ndagira ngo ngaruke ku kibazo cy'inzara iri mu Rwanda. Ntabwo hashize iminsi ibiri mbivuze ahangaha kuri RDTM mvuga ko singiye kudekuraje abantu ngo bareke kurwana uru rugamba rwo guca intege igitugu cya FPR. Ariko nababwira ko intwaro ikomeye kurusha ibindi ni ubukene, inzara, ekonomi y'igihugu igiye kujya ku butaka ariko ndavuga ku butaka. Ari imodoka za leta ntabwo zongera kubona amavuta, abadepite ntabwo bazahembwa, bariya bamotsi bose bagiye guhinduka, buriya naharamuka atakibaha imigati cyangwa batasama ngo batereremo ibyo kurya byanze bikunze uzabire imvugo induru zizagabanuka. Ntabwo bazongera gusakuza cyane nk'uko yenda bazasiba kurusa kumurwanya, ariko uzajya kumva ko induru zigiye kugabanuka. Benshi baravuga bati ni ukubera Ukraine n'Uburusiya. Byari bimaze iminsi bitangiye. Mu minsi yashize BNR yavuze ko igiye kuzamura taux d'intérêt kubera n'ubundi byayicikanaga kugira ngo bayikame ikimasa. Nababwiye ko ntabwo ndi umuekonomiste, ariko ntabwo bikeneye kugira lisansi cyangwa PhD muri ekonomi kugira ngo umenye ekonomi idakorera umuturage, ekonomi itarimo gukora neza. Ni nayo mpamvu reka mbanze mbasangize iyo audio ya VOA ivuga ku by'inzara ndagaruka muri analyse ntoya. Ugihanganire gato.
Mu ntangiriro z'iki cyumweru nibwo ku masoko yo mu Rwanda anyuranye hatangiye kugaragariza mu ry'ibiciro mu buryo butari bumenyerewe. Ku nshuro ya mbere ikiro cy'isukari cyavuye ku mafaranga 900 kigera ku 1000, none ubu kiragura 1500 hamwe na hamwe ahandi ku 1600. Ibi bijyanye kandi n'ibicuruzwa birimo amavuta yo guteka yavuye ku mafaranga 1800 arazamuka kugera ku 2500 mu gihe cy'icyorezo cya COVID-19 ubwo cyari gikomeye, none ubu nayo yageze ku 3500. Kiro bizamutse ku ya kabiri kuko no mu mwaka ushize byari byazamutse bavuga ko ikibazo ari icyorezo cya COVID-19. Ijwi rya Amerika ryagiye mu isoko rya Kabeza riri mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali dusanga bitabiriye iryo soko bagabanutse. Kugeza ubu abaguzi n'abacuruzi baritana ba mwana, nta n'umwe uzaho iki kibazo cyakomotse. Ku isoko rya Kabeza abahakorera n'abahahahira baribaza uko bigenda byabayobeye.
Twajyaga tubona abakiriya rana kuri parikingi ibereye aho, nta bakiriya barimo, ibiciro ngo byazamutse, isukari iri kugura icyatanu, ibirayi nabyo byazamutse, biri kugura 350 igitoki na 26 nta nubwo biri no kubone abagabanyutse urabona ko nta bantu amuvomera mu isoko nta bantu bari kwinjiramo abantu bagize ikibazo nta n'amafaranga ari kuboneka nanjye ufite umuryango rero ubwo isuka rirumva naza hano nakorera bibiri cyangwa bitatu ukavuga kuri bugure isuka ari cyatanu reka reka ubwo nyine ni ukugura ifu y'igikoma bagashigisha umwana akakinyweraho
ikibazo abaguzi bafite ni nacyo kigaragara mu bacuruzi kugeza ubu nta n'umwe usobanura aho iki kibazo cyaturutse uyu mucuruzi akorera muri iryo soko rya Kabeza mu karere ka Kicukiro
birarenze cyane ibiciro isukari uyu munsi kuntu ihagaze iri kurangura 75 ni kuri uyu munsi wasohotse basohora igiciro ubundi yari kuri 50 yabanje kuri 48 ijya kuri 52 uyu munsi ni 75 ubwo icyo turi kugitangiye cya 6 amavuta litiro 5 z'igihwagari turimo uyu munsi basohoye bavuga ko 62 tugomba kuyacuruza wenda 17 niyo makeya ubundi twatangiraga 14,500 tuyatangira kuri 15 ubungubu uyu munsi litiro 5 za pesari cyangwa iza jambo zo kuzitangira 17 ibi bari kuvuga ngo ni iranamba riri guteza ibibazo
nubwo iri zamuka ry'ibiciro ritaramara igihe abaguzi n'abacuruzi batangiye kugaragaza ingaruka zihuse
hari byinshi tugiye kubura bikaza cyane urabona iki cyorezo cya corona cyadukoze mu nkokora none urabona ko cyari kirimo kigabanyuka gikira urabona ko haje ikindi cyorezo cy'inzara iki ni icyorezo
ni abakiriya bahari kuko urabwira umuntu byonyine n'umukiriya wawe yajyaga gura isukari ku 1,000 cyangwa se 2 wamubwiye uti ni 7 akavuga ati ntabwo bishoboka isukari turayihorera urumva ubuzima buragoye muri ino minsi ibintu byahenze cyane ntabwo tuzi impamvu byatugizeho ingaruka twabuze abakiriya nk'ubundi yiciye nabuze abakiriya ntabwo isukari turayireka kuko ntabwo ikiro cy'icyarindwi biragoye isuka tugiye kuturagabanya depense mu rugo ntabwo byoroshye
impuguke mu bukungu zemeza ko izamuka ry'ibiciro muri iki gihe ziterwa n'impamvu nyinshi harimo izamuka ry'ibikomoka kuri peteroli Habyarimana Straton impuguke mu by'ubukungu avuga ko ikibazo cy'ubwikorezi cyazamuye ibiciro ku masoko yaba mu Rwanda ndetse no mu mahanga gusa akanavuga ko hari n'abitwaza intambara
impamvu ya mbere ishobora gutuma ibiciro bizamuka ni uko ibiri ku isoko n'ibikenewe biba bitandukanye iyo abantu bahaha ibyo bakeneye birenze ibyo abacuruza bafite ku isoko byanze bikunze abacuruza kubera ko babona nyirika babahahira ari benshi bahita bazamura ibiciro ariko nanone ugasanga mu by'ukuri ibiciro ku rwego mpuzamahanga byarazamutse kubera yuko muri politiki ibihugu byinshi byakoze habayeho ibyo kureba ukuntu byazahura ubukungu kubera covid bitera bijugunya amafaranga menshi cyane mu bukungu bwabyo ibiciro rero bizamutse ku rwego mpuzamahanga ibyo duhaha hanze tubigura biduhenze hari n'utundi tuntu twese tugenda tuzamo hari n'abantu basitekira urabona kwa kone bumva ngo intambara ngo yabaye ngo ibintu bigiye kuba nabi ugasanga abafite stock barazibitse
umuvugizi wungirije wa guverinoma ari mukuru arinda aherutse gutangaza ko abanyarwanda batakagombye gutungurwa nibabona ibiciro by'ibintu bitandukanye bizamutse avuga ko ahanini bizaba bitewe n'intambara ibera mu gihugu cya Ukraine hamwe n'ibihano byafatiwe Uburusiya Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
Urakoze Asumta ijwi rya Amerika reka ngaruke gato ku bintu biri obvious ibintu bigaragara cyane ibi bintu byo kuvuga ngo cya mbere cyo mwanze mwumve ko uyu munyamakuru yagiye mu isoko rimwe ryo i Kigali mu Rwanda ubwo ntabwo uzi andi masoko ibyo bahavugira iyi ni representation ntoya cyane y'amasoko aba mu Rwanda iyi ni representation nto cyane y'amasoko ari mu Rwanda bagiye ku Kabeza Nyabugogo n'ahandi hose aho bari kujya hose induru ziravuga ariko reka ne kujya kuri ibyo cyane cyane iyo ratio ni y'amasoko ratio nako y'amasoko mvuge kuri uburyo ibiciro bizamuka reka tubyite ko ari intambara koko iyo umuntu akubwira ati ikintu cyaguraga 2500 none ubu twongeyeho kiragura 3500 harabura bashyizeho bongeyeho amadolari igihumbi ni ukuvuga ngo ni hafi 50% yo kuzamuka ku biciro nako ushyizeho 2500 ni 100%. double ariko none igihumbi kuri 2500 nawe ubyumva ayo mu gihe cy'icyumweru by the way ni kinyoma kuko intambara ya Ukraine n'Urusiya imaze icyumweru itangiye keretse niba bashobora gukora ibintu bijyanye na karikire bakavuga bati igihombo cyacu kigira kingana gutya noneho rekanze tuzamure kuri igiciro kandi ibyo nta iyo mibare ntayo bafite naha iwacu amavuta amaze kuzamuka amasenti 11 senti 11 kuva iyi ntambara itangiye ariko ibyo nabyo kandi ntabwo wagereranya Amerika n'u Rwanda abaturage bo mu Rwanda kumubwira ngo uzamuye wongereye igihumbi ku kintu cyanguraga 2500 kuko mwabiyumviye ni ukuvuga ngo nta kindi kintu ashobora gukorera uretse icyo kiro cy'isukari cyonyine mu gihe bakubwira ko abantu basibye bataje mu isoko igifu ntabwo kigeze gihagara cyo cyakomeje kirakora ntabwo cyasibye nuko abantu gufata koje nuko nta buryo ntabwo bafite amafaranga yo kuza kugura ikintu kandi benshi ntibazi urumva ngo nibwo bigitangira ni yo kuexploita abaturage ingaruka z'ibi bintu kandi muzi aho zituruka ubu buryo wo kugira ngo wemvestise mu ndege wambure abacuruzi ibikorwa bakabaye bafasha bahakaza abanyarwanda ukabyitwarira warangiza ukajya kugura amazu Dubai andi muri California Los Angeles andi za South Africa n'ahandi henshi hatandukanye ingaruka zabyo nini nta nubwo iyo mitungo yose wajyanye hanze ntabwo izakugoboka ahubwo abantu bagiye gushira kandi murabizi ko abanyarwanda babaho umunsi ku wundi ntabwo ari basanzwe bafite za konti za se izina bita savings account ntabwo ari ntazo bafite ubufaranga bwa bundi bunyura kuri konti buri kwezi nabwo inguzanyo ku mushahara avance salaire zikaza zikayatwara bagasigara bareba mu kirere bagasigara nayenda amafaranga make y'amavutisha imodoka cyangwa se uko wabibara kose abanyarwanda ntabwo bashobora gusasteninga Kagame arangije afunga imipaka n'uyu munsi aracyayifunze umunyarwanda ntashobora kujya no guhaha i Bugande kandi Museveni yaravuze ati isukari twabuze aho tuyigurisha turashaka kuzagurisha Tanzania Kenya u Rwanda ntabwo rurimo kubera ko idashobora kwemerera abanyarwanda yahoze bivuga kuri radiyo naramwumvise kuri televiziyo avuga ati turiho turaniganira abaminisitiri bari baraganira n'aba n'u Rwanda nabwo twari abakontakitize kugira ngo bemere isukari ya ariko kubera ko Kagame yumva ko ari gukiza Museveni ntabyo zemera kandi we ntabwo azakora substitute ngo ajye abahe ibyo byavuga i Buganda ntabwo nshobora kuvuga bihagije kuri iki kintu nzabigarukaho n'inshuro nyinshi ndabizi neza ko inzara izamara abantu kuko nta alternative bafite n'uwahingaga byo kugurisha n'abibika byirire kuko nta espoir nta trade ihari yo kuvuga baravuga bati umukuru arinda yavuze ngo mubyitegure muribaza Leta y'u Rwanda yatangiye guhahamura abantu ibahahamure babwira ati bigiye gucika nta solisiyo batanze ntibabwira ati dore uko tuzabigenza ahubwo barabwira ati mwitegure muragiye gushira nta na gahunda dufite ntabwo umuvugizi wa guverinoma ashobora kuza akavuga ati ibiciro bigiye kuzamuka ariko dufite uko tuzabigenza yewe nubwo mvuga nti ntiwagereranya Amerika n'u Rwanda ariko nahangaye iyo bivuze baravuga bati amavuta agiye kuzamuka ariko tugiye gutapinga biba bya oil reserve y'amavuta ikigega ibigega bafite barekure ngo niba ari za barrels zigera kuri miliyoni 16 kugira ngo bagire iyo balance yes bakabivuga ariko bafite ntabwo nshaka kuvuga ko u Rwanda yenda rufite reserve ariko bagombye no kuvuga bati mu gihe ibyo ngibyo bibaye Leta ifite umugambi ntimuzapanike ariko umuntu araje umuvugizi aravuze ati karabaye bigiye gucika kandi koko harashize icyumweru kimwe gusa Bene rivuze ko todete hae iyizamuye ni 20% ni kura imeshya nayo bayasize kuri menye ibyo bivuyeho haise bavuga bati inzara igiye guca ibintu kandi ugashize ministeri mu isoko byikubye kabiri barangije bati transport se ko u Rwanda ntabwo ni ku cyambu no kuvuga ngo ibintu bazana mu Rwanda iyo binyuze Dar es Salaam biba bimaze nk'iminsi 45 bivuye muri Atlantic Ocean 45 ukwezi n'iminsi 15 barashaka kuvuga se ko intambara imaze iminsi 7 ya fixe ibyari biri mu mazi deja no kubiri byavaga mu Burusiya byanyuraga kuri Black Sea byanyuraga he bituma ibyo bicuruzwa bitara ni ikintu cyakora nanjye tubire amagambo ya mukuru arinda ni danje iri imbere kandi icyumweru kimwe mu Rwanda kizajya kimera nk'umwaka abantu bagiye gushira inzara niyo ya mbere igiye kubamara iyi nzara nicyo kintu cya mbere kibamara kuko ubu iyo wakubwira mu isoko noneho abantu bikumiye ubwabo kuza mu isoko uribaza ni hashira iminsi icyumweru babandi bataje n'utwo babitse mu rugo n'ubwo bufu butagihari bwa bundi bavuga ngo nzajya mbuguramo igikoma ngo ngishigishire abana bavuge bati igikoma kivuyeho tugiye kujya dusonga ubuhunga gusa twese turya rimwe ku munsi ntabwo ari kera kandi ejo bundi nababwiye isosiyete ya kompanyi za kompanyi Kigali ishaka inayo ubwayo yambuye nabwiye ko nzabigarukaho uyu munsi hari kompanyi Kigali yari imaze iminsi ikoresha yo muri Kenya ntabwo ari imwe n'amasosiyete y'ubwikorezi bara bikorera ibintu byabo byo iminsi yose barangije ntibabishyura bandika itangazo baravuga bati warning to transporters baravuga bati the transporters of East Africa abikorezi batwara imizigo muri East Africa muramenye tension bati warning to transporters prime cement y'u Rwanda yananiwe kutwishyura hashize amezi atandatu iyo bitwaza ko ngo hari ikibazo cya chain supply yabibazo nina hanatu twanye bati transporter wa East Africa yamenye yuko raporo yabonye ko ngo abitwa ngo those who moved ni bari clinker and gypsum kuva muri Kenya kujya kuri factory y'u Rwanda rumva bavanye kuri byambo bya Kenya bajyana kuri Rwanda babafitiye umwenda ugera kuri miliyoni imwe y'amadolari reka twumvikane reka tuvuge ko hari ikibazo cya transporters cyangwa se cy'ibyo bya supply chain nk'uko Kigali ishaka kubyerekana none se ikibazo ko kiba kugira ngo ibintu bigere aho bijya ikibazo kiba cyo kugira ngo noneho ibyahageze be kwishyura ababi ntabwo mwumva ubujura bw'iyi leta barongera noneho ku murongo wa nyuma baravuga ati we would therefore like to warn other transporters in dealing with Prime Cement Limited ngo niyo mpamvu dufasha akanya kugira ngo tuburire n'abandi batwarira imizigo iriya Prime Cement Limited marizi iyi Prime Cement yambuye abantu bose ibi bujura nyine ni uko nguko ibyitaruye kutazi uburyo uba warabibonye nuko nyine bigenda ngibi rero ibigiye kuba inshuro nyinshi mu ibi ngiye Prime Cement nabo kandi mpamvu bavuze bakabizamura ijwi nuko ari abanyamahanga ibaze abanyarwanda bambuka uko bangana badashobora no kuvuga uvuga bakahita bavuga ko uri umugambanyi udakunda igihugu udashaka gukorera igihugu iyi Prime Cement imaze uwo nguwo aravuga ati baturimo miliyoni y'amadolari ibaze miliyoni kugira ngo izagere n'amakamyo angana n'inshuro zingana gute bavuga tuzabishyura can supply nina habyarahabaye yes ibintu bishobora guhenda ariko ikibazo bitera kurusha ikindi baravuga bati ibi imizigo itinda kugeraho yagomba noneho kubera ko ashatse accommodation yenda bikazahenda cyangwa sukagura ibindi bintu biguhenze kugira ngo usimbuze ibyo ngiye rutegereje. Ni ryari ibyo bya chain supply noneho iyo bakugejejeho ibintu kwahanga baravuga bati twabahaye ibintu ahubwo ntibatwishyura. Noneho Kagame nyuma yaho amaze kubona agiyemo miliyoni y'aba bantu nabo baravuga bati no mubanze mutwishyure ntayo mafaranga yabahaye bashaka gukomeza kubarya amafaranga. None hari mukara avuga ati reka tujye Tanzania ni kurindagiza abandi batatu bagezeyo basanga nabo avertissement bayibonye. Iki ni igitonyanga gitoya ku bibazo kumvura y'ibibazo igiye kuba mu Rwanda. Ubujura nabo ndavuga ati iyi ni prime cement nuko aya makuru twayabonye ejo muzayibona iyi izabiri kuri YouTube abantu bazakurikira kuri YouTube iyo message ndetse n'icyo kigo nabo ba transporteri bariho batabarinda babumenyesha n'abandi bose isi yose bati muramenye gukorana deal n'u Rwanda ntabwo ari bo ba mbere murivuga ko wa mubirigi ukoraga ibintu by'amazahabu barashwanye n'uwo gusa si benshi n'abandi bose bazashwanye kuko leta y'u Rwanda ntabwo izi gusharinga profit ibishaka kurya kuyambura yose. Ibi ni igitonyanga cy'imvura nyinshi igiye kuza muri kiriya gihugu kuko nabivugaga abadahembwa yavuze ko nzagaruka ku by'abasirikare badahembwa. Icyo ni ikiganiro cyihariye ngishaka gukusanya amakuru uburyo basigaye basibira abasirikare bamwe bagahemba abandi bagakererwa kugira ngo uko bagura ibyo kurya. Murecya mwana bavuga ati turashimira ko bagiye gutabara Mozambique na Centrafrique kandi bashonje. Ndagira ngo murebe ibibazo biri imbere uko bingana. Ingaruka zo kwinvestisa muri jet za Rwanda y'izingizi nta hantu abantu bajya. Ubwo ndashaka kugira ngo indege ngo ibe ngo hub ya Africa bagenzi za Nigeria bajye he? None se bazajya baza mu Rwanda ntabwo ushobora kubona abantu barengeje na baje kumuza. Ayo mafaranga ntashobora gutunga igihugu. Uretse kumentena amahoteli, uretse kumentena za Kagera, maintenance ya Kagera, ntabwo ari amafaranga wavuga ngo azatunga igihugu. Ndetse nta nubwo nahagije nayo ko azajya yishyura imyenda ya za Rwanda imibare mibigo. None ubu agiye kuribwa n'abaturage habona. Tebagabure nta muntu waburaye uzaba Mr. Nice kwa Kagame n'abariya bose baba moriki uzongera kubabona se kuri Twitter bazaceceka ntabwo azongera kuvuga. Reka ne ukomeza gutinda kuri kuko ndabizi ko tuzabigaruka inshuro nyinshi cyane kuko abantu batishyurwa mu Rwanda ni benshi, ibigo bidahemba ni byinshi, yabindi by'amabanki agiye kuzajya abandi bavuga bati twagiye barayatwima twagiye baratubwira ngo tuzaze ejo kandi bo bagenda bari bazi ko afite mudufaranga. Ubu byose mugiye kubyumva mu gihe kigufi cyane icyarimwe. Banyarwanda, Banyarwandakazi, inshuti za Radio ITV, inshuti za uyu munsi, ibi ni ibyo gutega amaso umunsi ku wundi. Ndakubwira ngo niba uru Rwanda rushobora kuza rukavuga umunsi umwe ruti ibiciro byikubye inshuro ebyiri, intambara bakavuga ati tugize amahirwe tubonye pretext yuko u Rwanda nako intambara yo muri Rusi yenda nta n'umuzigo n'umwe bari bategereje uvuye mu Burusi, nta n'umuzigo yenda n'umwe bari bategereje uvuye muri Ukraine. Ariko bati ntabwo bivuga ko bitazabyafekta, bizafekta isi yose, ntabwo ari Ukraine ntabwo ari u Rwanda gusa, ariko ingaruka ku Rwanda zizaba mbi cyane. Ubugande barahinga ibitoki bazabura aho babigurisha babirye, bazabura aho bagurisha ibigori babirye, bazabura aho bagurisha isukari yabo bayinywe. Ariko u Rwanda rwo kazahita kababaho, bazatangira kongera gusubira inyuma bavuge bati noneho muhinge ibyo mushaka basange bizatwara amezi atandatu kugira ngo bizongere kwera, kubera ko bababujije nabwo bavuga bati aha muhingi we dusagure. Ibyo politike mbi zose ubu ngubu zira za Rwanda yabagiye kureba aho bazigurisha bazibahabure. Yari amajeti ya Kagame abura aho ayagurisha kumujyana mu nkiko n'ubwo yenda byo azabambura nk'uko yambuye n'abandi. Reka ikibazo cya ekonomi tuzakiharira ababishoboye ababize babyize abafitemo ubumenyi. Ariko reka ngaruke ku kiganiro nagiranye na Dr. Omar Kalifani, umusesenguzi w'ibibazo byo muri Gralac. Uramuzi ko yabaye umwarimu kuri kaminuza y'u Rwanda, ndetse akaba yarigishije no ku Universite ya Gisirikare ya Nyakinama, akaba kandi ari yarahoze ari umuyobozi ku rwego rwa direkteur muri Service za Renseignement i Kigali mu Rwanda NSS. Twaganiriye rero mubaza par exemple impamvu ku matora, mbese ubwo gihe ari ku matora ya ONU, kukwamagana kiriya kibazo yabona ko kwamagana Burusiya ku ririya ntambara yo muri Ukraine. Nibaza ironi irimo kubona leta y'u Rwanda itorana n'ibindi bihugu ngo kwamagana intambara, mu gihe ubwayo yarateje intambara mu karere zitabarika, ariko by'umwihariko yavogereye umupaka wa Kongo inshuro zirenze imwe. Iyo leta y'u Rwanda nayo ijya mu bindi bihugu ikavuga ngo nanjye ngo ntoye kwamagana icyemezo cy'Uburusiya gutera Ukraine, simvuga ko cya cyemezo nanjye ubwanjye yenda ndi muri position yo gutora, natorana n'abatoye bamagana igikorwa nka kiriya, cyane cyane umaze kureba amafoto ukareba uburyo cyangwa se n'impamvu zonyine ubwazo zituma bavuga ko barwana bagomba gutera Ukraine. Ariko noneho njyewe ironi natekereje ni kubona leta y'u Rwanda ivuga ati twamaganye ibitero nka biriya, kuvogera ubusugire bw'igihugu. Ese koko leta y'u Rwanda na Kagame bari bafite moral authority, bafite moral authority yo kwamagana igikorwa nk'ikiriya? Reka twumve Dr. Omar Kalifani.
Komera Jean Paul, reka mbanze ngushimire kuba wantumiye kuri radio Iteme. Burya kuri icyo kibazo urimo kuvuga kijyanye nuko ibihugu byatoye, noneho ukaba wibaza nango se abantu bakaba bakwibaza uburyo u Rwanda rwatora umwanzuro rwamagana u Burusiya, kandi abantu bazi uburyo u Rwanda rwavogereye inshuro zitarenze imwe igihugu cya Kongo Kinshasa. Buriya muri politiki mpuzamahanga nango si mu byo bita comparative politics, politiki nyiranyabihugu, habamo ibyo bita state behavior, ni ukuvuga uko igihugu cyifata mu ruhando mpuzamahanga. Buriya rero kuba u Rwanda rwagiye hamwe n'ibihugu byamagana, ngira ngo buriya nta n'ubwo ari u Rwanda gusa, twavuga ko rwamaganye u Burusiya kubera biriya bitero nyine u Burusiya burimo gukora ku gihugu cya Ukraine. Hari ibihugu byinshi muri biriya bihugu bigeze ku 140 byamaganye ibyo Burusiya bukora, ariko nabyo ubwabyo byakoze nk'ibyo Burusiya burimo bukora, ndetse ugasanga rimwe na rimwe bishyize ku mugaragaro bivuga ko Burusiya bwahonyoye amategeko mpuzamahanga international law. Ugasanga muri ibyo bivuga nabyo ubwabyo byahonyoye uburenganzira nango se byahonyoye ayo mategeko mpuzamahanga. Ngira ngo iyo state behavior, uburyo igihugu cyifata mu ruhando mpuzamahanga, abasesenguzi mu bijyanye na politiki mpuzamahanga bakunze kubigaragazamo ikintu kimeze umuntu yakwita nk'uburyarya. Kuko muri politiki, atari politiki twebwe tuvuga, politiki ya science, politiki y'abanyepolitiki akenshi izamo kubeshya, kuryaryana, kuvuga ibintu bitari ku mugaragaro, nuko ibyishye bibari byinshi kurusha uko ibyo bavuga byabari byo tubuzire ku Rwanda kuko urabona Rwanda rwinjiye muri Congo rujya gukora nk'ibyo Burusiya burimo gukora muri Ukraine uzi ko ibihugu byose iyo bigiye gukora igikorwa nka kiriya cyo kujya mu kindi gihugu birabanza bigakina ikarita yo kuvuga ngo hari iki tujyanye urumva rero u Rwanda rwagiye muri Kongo nyinshi abantu banavuga ko na n'ubu ngubu hari ukuntu kugira gutya rukohereza ingabo ku nyungu navuga z'abantu ku giti cyabo atari inyungu z'igihugu ko igihugu cy'u Rwanda ntabwo gifite inyungu zo kohereza abasirikare muri Congo ibyo rero wavugaga ko haba harimo ikintu kimeze nko kwiyerutsa umuntu akavuga ati ku cy'u Rwanda rwohereje rwatoye uriya mwanzuro kandi narwo rusanzwe rukora ibintu bimeze nka kuriya nibyo rero akenshi bavuga muri politiki mpuzamahanga bavuga bati ibyo ibihugu bivuga nibyo bishyira mu bikorwa nibyo bikora ni ibintu nka bitatu bitandukanye cyane reka yenda mbanze mere kuri icyo ndagenda nkora akantu kameze nka comparative study gato reka duhere yenda kuri biriya bihugu akenshi usanga ari ibihugu bikomeye ubu ngubu icyo turimo kubona ubu ngubu turakibona nka bya bindi twita ngo ni amateka agenda yisubiramo kubera iki ibyo turimo tubona ubu ngubu umuntu yavuga ko ari intambara yo gutita yagarutse ariko tukaba tuti ni ibihugu byishyize hamwe by'ibikapitalist bifite politiki y'abakapitalist birimo birwanya ibindi bihugu nabyo byishyize hamwe bifite politiki y'abakomunisti ubwo rero ugasanga izo block uko ari ebyiri ni block zahozeho ni block ziriho ni block zizakomeza urumva iyo bavuze abakapitaliste bavugamo demokarasi bakavugamo uburenganzira bwa muntu yenda aho naho abashakashatsi benshi bagenda bashyira question mark ugasanga bavuga abakomuniste nabo ugasanga bari bavuga bati ni ibihugu bitegekera ku gitugu ni ibihugu bitubahiriza demokarasi ni ibihugu bitubahiriza uburenganzira bwa muntu buriya n'ikindi kintu abantu akenshi badakunze kumenya nuko iriya shyamwe ry'abasoviyeti mu myaka y'1950 nyuma yuko uriya muryango wa OTA uvuka bashatse kujya muri OTA ariko binanirana kubera ko umuryango wa OTA wagiyeho kugira ngo urwanye ishyamwe ry'abasoviyeti nicyo wagiriyeho kuvuga ngo ni umuryango wo gutabarana kuko babonaga nyuma y'intambara kabiri y'isi Uburusiya buriya bwanakoze akazi gakomeye cyane ndavuga nyine iryo shyamwe ry'abasoviyeti ryakoze akazi gakomeye cyane mu ntambara kabiri y'isi basa nkaho bayirwanye ku kigero kiri hejuru kurusha ibindi bihugu basa nkaho ari nabo batsinze Hitler ku kigero kiri hejuru cyane kurusha ibindi bihugu byari birimo kuko turibuka ko leta zimwe za Amerika zagiye mu ntambara kabiri y'isi nyuma y'imyaka nk'ibiri intambara yaratangiye aho rero hakoraga iyo shyamwe ry'abasoviyeti basirikare bane bakoraga cyane barwanye mu Budage barwana mu Bufaransa Bufaransa busa nkaho bwafashwe ni nacyo uzasanga Putine acyurira abafaransa babwira ati nangwa se acyurira ariya shyamwe ry'ibihugu by'Iburayi babwira ati nabahe basirikare barwanye mu Budage nabahe basirikare barwanye mu Bufaransa abagaragariza ko igihugu cye gisanzwe gifite ingufu kandi cyazihoranye aho rero ku bijyanye n'u Rwanda nk'uko twabivugaga uzasanga ibyo leta y'u Rwanda kenshi itangaza binyuranye n'ibyo bakora kuko yenda twavuga tuti nk'igihugu cy'u Burusiya cyo cyanabanje gutaha cyabanje nubwo cyabanje kugenda gisesera gato kivuga kiti tugiye gukora ibingibi kubera ibingibi ariko urazi ko ibyo muri Afurika byo ntabwo bikura ku mugaragaro uribuka ko mu Rwanda rwinjiye muri Congo abanyamakuru babajije Perezida Kagame babaza Leta y'u Rwanda inshuro zirenga 10 batise muri Congo ntaho turi rwose. Ariko rero kubera ko urabona bino bihugu cyane cyane nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera zigira ama satellite ku isi nzima, haba hari satellite za satellite nyinshi, ibintu byose buriya niyo mpamvu mwabonye Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera intelligence nyinshi bari bamaze gukusanya, amakuru menshi bari bamaze gukusanya, nibo batangaje kiriya gikorwa cy'Uburusiya. Ku Rwanda rero buryo u Rwanda rwigeze kubihakana, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibwira u Rwanda ati nyamuneka ibyo mukora turabizi, ariko Kagame ku mugaragaro kenshi yarabihakanaga. Ibyo rero yenda tugaze kuri cya kibazo bavuga ati se urabona ku Rwanda rwatoye hamwe n'ibindi bihugu, nibyo navugaga Jean Paul, nibyo navugaga ni ukuvuga u Rwanda rwatoye hamwe n'ibindi bihugu, atari ukuvuga ko u Rwanda ari shyashya, kuko turabizi rwagiye muri Congo inshuro zirenze imwe. Ni ukuvuga ngo ibyo Uburusiya burimo bukora muri Ukraine, u Rwanda nibyo u Rwanda rukora muri Congo Kinshasa. So hariya rero haba harimo cya kinini navuze cyo muri politiki mpuzamahanga, akenshi abanyepolitiki usanga batavugisha ukuri, icyo baba bashyize imbere ari ukugaragaza gusa. Ngira ngo urabona u Rwanda niyo ruza kwicishikira ukigira muri ya groupe y'ibihugu byifashe, ariko ntirugende wa mugani ngo rujye ku burero. Abantu bazi u Rwanda baba bavuze bati se buriya ko u Rwanda rurimo ruravuga ngo rwamaganye Uburusiya, narwo rukora ibyo Uburusiya bukora muri Congo. Urumva rero icyo ni ikibazo gikomeye, nibyabe n'iyi tuvuga muri politiki mpuzamahanga, yuko usanga abanyepolitiki benshi baryarya babeshya, ugasanga baravuga ibintu badakora, noneho bakajya ku ruhande ibyo bavuze bagakora ibindi. So ndumva icyo ari cyo umuntu yavuga, ariko umuntu akaba yavuga ati ntabwo nk'uko bivuga, ntabwo u Rwanda rwari rukwiye mu by'ukuri kuba rwajya muri yatsinda ryamagana, kandi u Rwanda narwo ubwarwo ari igihugu gikwiye kwamaganwa mu byo u Rwanda rukora hariya mu biyaga bigari cyane cyane by'umwihariko muri Congo Kinshasa.
Naganiriye kandi na ku bindi bibazo twavuganye na Dr. Omar, namubajije ku butwari cyanise ubutwari Perezida Felix Tshisekedi yagaragaje, kuko mbere kuva akarere akwiye kuva jyewe natangiye gukurikirana politiki yo mu karere, Kagame yakomeje kwivanga mu bibazo byo mu turere, haba i Burundi, haba muri Uganda inshuro itari imwe, yewe uretse ko na Tanzania, Kenya nubwo badahanye imbibi ariko nabwo yagiye hakoraga operation zo kwandamininga cyangwa se kuhungabanya umutekano w'ibyo bihugu. Ariko i Bugande ho yashaka guhindura ubutegetsi, mu Burundi yashaka guhindura ubutegetsi, muri Tanzania yashaka guhindura ubutegetsi hose, ariko mu byibuke neza aho yafashaga abarwanya za Chadema agafasha abashaka guhirika ubutegetsi, ndetse rimwe na rimwe akinjira mu ntambara zo mu Burundi ashaka guhirika nkuru nziza ku mugaragaro muri Congo, yendi bya Mobutu tubireke bya kuri Laurent Désiré Kabila ndetse na Kabila bose ni kugera n'ejo bundi ku bwa Tshisekedi. Nta muperezida n'umwe muri abo bose yagerageje, n'umwe ariko wigeze avuga ijambo nk'iryo Perezida Tshisekedi yavuze ejo bundi. Ibi rero ni ikintu cyiza cyane, kuko buriya Kagame rero aba yibaje ya yindi ivuna umuheha bakayongera undi, ejo akavuga ibintu nka biriya agahita n'umuntu yarangiza akajya mu manama bakaganira bakamupangira bakongera bagasangira bagahura muri za conference. Ariko Perezida Tshisekedi yavuze imbwa mu mazina yawe, yahamagaye imbwa mu mazina yawe, avuga utarumvise ko ariwe yabwiraga, keretse uwashatse kubyirengagiza ngo namajero Dr. Romain ndavuga mubaza kuri buriya buryo ya proche ya president Félix Antoine Tshisekedi reka umve icyo bivuze
yego nibyo reka urumva iyo tuvuga ibijyanye na karere k'ibiyaga bigari akarere k'ibiyaga bigari buriya politiki hari ni yuko usanga ibikorwa byose bikorwa bigasa nkaho u Rwanda na Kagame babikora bagira ngo ntabwo isi bareba bagira ngo ntabwo aho bikorerwa ubwabyo bumva ubukana nango se ubaware bwabyo Perezida Tshisekedi nk'uko bivuga ntabwo urabona muri politiki mpuzamahanga nango se politiki hagati y'ibihugu hari igihe witwara bya bintu twavugaga nyine state behavior hari igihe igihugu cyitwara mu buryo runaka bitewe naho gihagaze naho kiri n'ingufu gifite na politiki gishaka kugira ngo gikore ariko urabona nka Kongo ni igihugu twavuga ko cyagize ibibazo kuko ni igihugu gifite ubukungu kamere ubukungu butangaje noneho ugasanga isi yose amahanga yose arerekeza kuri Kongo cyane cyane bashaka izo nyungu zijyanye n'amabuye y'agaciro nango se nubwo bukungu buri mu butaka u Rwanda rero kuva rwatangira gufasha nango se rwatangiza iriya ntambara bitiriye Kabila uriya faza ariko ari bo babiri inyuma niho usanga bari bazi ikiriyo nubwo hari ibihugu by'amahanga byari bibari inyuma kubera wari umugambi muremure cyane icyo gihe rero usanga kuba icyo gihe baragiye bajya kuri tere bareba ubukungu Kongo ifite barabutwara babwerekeza i Kigali hanyuma babonye ibihari rero basanga ari ibintu badakwiye guhagarara gukora niyo mpamvu usanga abanalist rimwe twigeze gukora ikiganiro muri Hotel Mille Collines muri 2013 twasanze muri Congo hari amagroupe rebel da rebel groups zigeze kuri 70 izo ngizo zari muri iyo myaka ya 2013 izo rero groupe rebel zigeze kuri 70 abanaliste abashakashatsi bavugaga yuko byibura harimo imitwe igeze kuri 14 ifashwa na Kagame nango se iri munsi y'amategeko ya Kagame kandi imitwe irimo abanyekongo irimo abanyarwanda n'abandi banyamahanga iyo mitwe rero nkuko ari myinshi imitwe nyine y'inyeshyamba yitwaje intwaro abo bose ikibajyana nayo nubwo bukungu bwa Kongo tugarutse rero kuri kibavugaga cya Tshisekedi kuba atangiye gutunga gatoki u Rwanda avuga ati igihugu cy'igituranyi ntabwo ari uko buriye muri politiki hari abantu usanga babagerageza gushaka kubana n'abandi Tshisekedi yakijya ku perezida ibyo nabyo birahera ku buryo nawe yagiye ku perezida kuko ni umuntu utaratsinze amatora muri Kongo yagiye ku perezida Kabila agira ngo abashe kumukoresha Kabila office ariko muri politiki niko bigenda arabanza yitwara gahoro gahoro yarazi ingufu z'u Rwanda mu karere aragenda yegereza Kagame ariko na Kagame nawe ashaka kugira ngo amwegereze ibyo byose byari kugira ngo nawe abanze ashakishe amaboko ubu rero amaze gusa nkaho ashikamye gatoya amaze kumenyera politiki amaze kumva ko ubu none yatangira kuvuga akavuga iki murimo akavuga ibibera muri Kongo akavuga ibibazo bihari n'ababiteza aho rero niho urabona iyo uri umukuru w'igihugu ufite inzego z'iperereza zimubwira kandi uretsenda no kuba n'inzego z'iperereza noneho bya bihugu ibihugu nka leta zimwe za Amerika zifite za satelite twavuze zigiye zikwiriye isi arizo zafashije leta zimwe za Amerika kumenya ko abasirikare b'u Rusiya barimo bagenda bamuvinga bagana ku mpaka wa Ukraine. Izo satelite rero ibyo Kagame kwa kunda agenda yohereza abantu bitwikirije uro ibyo byose barabireba bafite amapicha bafite hari satelite zishinzwe intelligence ku buryo cyane cyane nk'ahantu hazwi ibibazo nk'ibyo ngibyo leta zimwe za Amerika bashyira focus bakavuga bati hariya ni ahantu ho kwitonderwa ibyo rero ni urumva bya bindi bita intelligence sharing niho usanga ibihugu bikomeye bibwira Kabila ati nyamuneka uriya muturanyi niwe uguteza ibibazo ariko na Kabila nawe intelligence ziwe ziba zimubwira ziti twebwe dufite amakuru noneho ikindi cy'umwihariko abantu bata cyane cyane kuri iki kibazo cy'urwana na Congo nango si cy'umuyaga bigari nuko ubu by'umwihariko ingabo za Uganda ziri muri Congo zirimo zirarwanya ziranyishyamba za ADF so, kandi Uganda ni kimwe mu bihugu bifite amakuru ahagije ku Rwanda nubwo usanga muri iyi minsi bafite uburyo bashaka kugenda bagira ngo barangize ibibazo bafitanye ariko Uganda ntabwo yakwirengagiza ko izi iby'u Rwanda rukora muri Congo ndetse n'abandi banalisi bakavuga bati uwo mutwe wa ADF abantu benshi bagiye bafatwa aho ngaho muri Congo bagiye bagaya ko bafitanye linkage n'u Rwanda so icyo rero ni ikintu gikomeye cyane ku buryo ibyo byo kuvuga ko abantu binjira nyine bakagenda bagakora sabotage muri Congo ibyo perezida Tshisekedi avuga by'uko icyo gihugu cy'igituranyi nubwo atakivuga mu izina aho ni mu rwego rwa diplomasi ariko icyo gihe abatanze ubutumwa abavuze ati nyamuneka ibyo urimo dukorera wabihagaritse ariko urumva yire ko icyo ni cya kinini navugaga kijyanye n'aya context yo kuvuga ngo reka mbivuge ndavuga perezida Tshisekedi reka mbivuge atagira ngo natinye kubivuga suko na perezida Kagame nango n'u Rwanda batazi yuko ibyo bakora Tshisekedi abizi barabizi ko Tshisekedi abizi ariko kuba noneho nk'uko ubivuga kuba Tshisekedi atangiye kubivuga ku mugaragaro ubwo abantu bitige ko hari indi ntambwe igiye guterwa erega buriya hari andi makuru dufite yuko biya bihugu byo mu yaga bigari byose bimaze kumenya state behavior ikorwa mu Rwanda bazi uburyo Kagame yitwara mu karere bazi akenshi uko agenda ashaka kugira ngo ahungabanye umutekano w'ibindi bihugu yitwaje inyungu runaka za burya iyo umuntu avuga ngo inyungu za politiki akenshi ahanigiye usanga bazitiranya ngo ni inyungu z'igihugu ariko ari inyungu z'abantu ku giti cyabo nango se inyungu z'itsinda ry'abantu runaka aho rero navuga ngo kuba Tshisekedi atangiye kwirura akavuga ati hari igihugu cy'igituranyi cyohereza abantu bakaza gukora sabotage muri Congo ibyo arabizi nk'uko twabibonye arabizi kandi nabo babikora barabizi ko babikora ariko umuntu yavuga ngo iyo n'indi ntambwe itewe intambwe yo kuvuga ibihari atari n'ukorega buriye bicaye iyo Kabila yicaye barimo bamuha nka report sorry ndashaka kuvuga Tshisekedi yicaye barimo bamuha nka report ya intelligence ibyo byose barabivuga kandi uzi uburyo Kagame yinjiriye kiriya gihugu cya Congo muri izo nzego za intelligence barabivuga ariko harimo n'abantu bahita bareporting i Kigali bati nyamuneka bya bindi dukora byaramenyekanye no muri intelligence birimo biravugwa urumva rero ni ibintu bizwi ku mugaragaro gusa buriya abanyarwanda nibo bajya bavuga ngo ibuye ryagaragaye ntiriba rikisha isuka ubwo Tshisekedi atangiye kumenya ko Kagame ariwe muntu uhungabanya umutekano mu karere sukuba ko tarabizi ariko atanye no kubivuga kuba tangiye kubivuga ku mugaragaro icyo ni igikorwa kigaragaza ko akarere hari ni ntambwe kagiye gutera mu kureba ibibazo n'uburyo babifatira izindi ngamba.
Rakoze Dr. Omar Khalfani, ndagira ngo dusoreze kuri iyi PSD cyangwa se amatora ya 2024. Uyu munsi cyangwa se muri ino minsi amashyaka atangiye kwiyarinya, amashyaka atangiye kuvuga imigambi cyangwa se imigabo n'imigambi yayo kubijyanye na 2024. Ejo inkuru yasohotse Kigali nuko ngo bagiriye icyizere, PSD yongeye kugira icyizere ngo Vincent Biruta kugira ngo aribere umuyobozi. Njyewe ikibazo nabajije Dr. Mar nibajije impamvu ayo mashyaka uretse nuko na existence yayo ubwayo ariyo kwibazaho ahindurira iki ubuyobozi. Murabizi neza ko buri gihe iyo hagiye kuba amatora bavuga ko bendosheje cyangwa se kubashyigikiye umukandida wa FPR, bakanavuga ko ndetse bo wabyitambika imbere wabibangamira yaba ari umwanzi w'igihugu. Mwarabyumvise kuri Nduhungire iki? Iyo bihagize rwose n'ubu ngubu bariya babarwa nk'abantu ba FPR bambaye gusa ibendera rya PSD. Niba PSD niba nayivuga bavuga FPR, Biruta nawe nuko, ari ndetse na Nyirakigage muri PL nabo nuko. Nta shyaka rya opozisiyo rihari, ariko njye nkibaza none ko babitubwira ku mugaragaro ko mu ishyaka ryabo nta muntu ukwiye, nta ushobotse uhari, kuki birirwa bongera guhindura ubuyobozi? Kuki ko batazigira bayamaza bahangana na Perezida Kagame na Kagame rwabuhimbitse. Ejo mu minsi ya mbere ndibuka ubwo ntawukwiriye agiye kwiyamaza, hari umukandida FPR gushyira barabwira ati wirinde kwiyamaza neza, hari imitera muri za demikom ziyo zitaraba 2025 cyangwa se hagati ya 2023 ndumva ari muri icyo gihe cyangwa 2010 simbizi ibyo ntabwo biri relevanti kubona yenda igihe biyamariza, ariko nzi ko bavuga bati mujye mugerageza bitazatuma abaturage batekereza ko ibintu bivejetimu, mujye mugabanya mugende mwenda ntimuteguza abantu ngo baze ari benshi. Iki gituma amashyaka ashobora kujya muri izi procedure gushaka abazisimbura bazahagara muri 2024 babizi neza ko igihe kizajya bakavuga bati umukandida wacu ni FPR, ntawuhindura kipe itsinda, ndetse hano wakoranye niki gituma ari amashyaka agira resistance, niki gituma banashyiraho n'ubuyobozi ndetse baganategura abantu bashobora kuziyamamaza, uretse ko kuri uru rwego bashobora kuvuga gusa ko ari ugushaka umuyobozi ariko nawe uzagira akavuga ati kandida wacu ni kandida umwe rukumbi wa FPR Inkotanyi twebwe tidushoboye. Niki gituma ayo mashyaka akomeza kugira ubuzima gatozi? Reka twumve Dr. Omar Khalfani nawe yagize icyo abivugaho.
Jean Paul, urakoze kuri icyo kibazo. Urabona kenshi buriya mu bihugu bya Afurika iyo amatora yegereje hari imikino myinshi ikinwa, imikino myinshi ya politiki ikinwa. Urabona nk'uko nyine uravuga uti Dr. Vincent Biruta yongeye gutorerwa kuyobora ishyaka rya PSD, buriya n'andi mashyaka arimo aragenda nyine akora ibikorwa bya politiki. Buriya rero reka nkubwire nk'abantu dukunze kugira amakuru cyane cyane ajyanye n'imitwe ya politiki yari mu Rwanda, buriya FPR bamaze gukora inama noneho ikabwira ariya mashyaka yandi atariko kukimutagaragaza kumuhari. Kubera ko urabona amashyaka ya politiki mu Rwanda ni amashyaka asa nk'aho adahari kubera ko ntabwo akina politiki nk'uko definition nango se insobanuro y'ishyaka iri bivuga mu nsobanuro y'ishyaka rya politique insobanuro y'ishyaka rya politique ivuga yuko ishyaka rya politique n'abantu bishyira hamwe mu rwego rwa politique bagamije kugira ngo baharanire kugira ku butegetsi yenda mu ncamake nuko ngo umuntu yavuga insobanuro y'ishyaka rya politique ariko uko kugira ku butegetsi birimo kugira ku kumera nyine z'ubutegetsi ndashaka kuvuga ubutegetsi bwo hejuru kuba waturwa kuba president wa republika kuba wagira amajwi menshi nango ukagira abakandida menshi batorwa bakajya mu ntego ishinga amategeko ubishyu ukagira ubwiganze ukabasha kugira pression no gukora ibikorwa bijyanye na manifesto politique y'ishyaka ryawe ariko rero ibyo mu Rwanda byo mu Rwanda ibintu byinshi biricaye ndashaka kuvuga ntago bimovinga ntago nta vibration iri muri politique bivuga ko ari imitwe ya politique ari societe civile civil society abo bantu bose ni abantu bari kugira uruhare mu gutuma u Rwanda rugira demokarasi mu gutuma u Rwanda ruyoborwa mu buryo umuntu yavuga aho umuturage yagira ijambo noneho akaba yamenya ibimukorerwa akabigiramo n'uruhare iryo jambo ndaribuze ngo umuturage agire ijambo akagira uruhare mu bimukorerwa nibuka ko iryo jambo ryo bararirimba bararivuga bahora bavuga ko umuturage afite ijambo agira uruhare mu bimukorerwa ariko ngira ngo abazi nkabazi uburyo u Rwanda ruyobowe ibyo barabizi haba harimo kubeshya so icyo navuga rero nuko buriye FPR yaricaye irangira iravuga iti ko turuze amashyaka atarimo akora reka tuyabwire atangire avuge agaragaze ko ahari kubera ko turimo kwitegura amatora mu myaka itageze kuri ibiri mu myaka ibiri iri imbere muri 2024 so urumva rero kuba perezida kuba Dr. Vincent Biruta yongeye gutorwa nani mashyaka buri ari bwicare hasi yongereye amuvinge batangire bakora ibikorwa bya politike buriya leta yabahaye n'amafaranga muri ryahuriro ryabo ryahuriro ryabo ry'amashyaka batangire bamuvinge bajye mu baturage ariko icyo nakubwira nuko ibyo bakora byose babikora ku mabwiriza ya FPR kuko barayitinya kuko nta shyaka na rimwe mu Rwanda rikora igikorwa ritabanje kwa kuruhya ni nka bijyanye byo kuvuga ngo ntugire ikintu ukora ni nayo mpamvu buriya mu minsi iri imbere uzasanga bakubiye bati uzasanga nk'ishyaka rya EPSD rivuze riti rukwerwe rwose dushyigikiye ko nyakubahwa Perezida Kagame ari we wongera kuba umukandida kandi turasaba ko FPR rwose byemera urumva n'ishyaka FPR ritari ryemeza yuko Kagame aza umukandida waryo amashyaka nka PSD za PDI za PDC ayo mashyaka yose usanga ari inyuma nango se ashaka kugira ngo akomeze umugati naho ngaho abagamije kuganisha mu cyitwa yuko bavuga bati rwose turashaka nyakubahwa akomeze niwe ubereye u Rwanda urumva ibyo harimo akantu gashekeje kuko ni ibintu nyine ureba ugaseka ariko buriya ni nka byandi abanyarwanda bavuga ni nseka mbabaye ni rya zina ry'umunyarwanda nyine nseka mbabaye umuntu abaseka ariko ababaye kuko iyo ureba ibikorerwa mu Rwanda ni ibintu bibabaje cyane ubu rero bazikira hasi bavuge bati rwose dukoze endorsement turashaka ko nyirangora nabyumvise rega buriya mu minsi yashize wumvise Kabarebe abwira urubyiruko ko yenda ntari navuga aho ngaho bihise binyibutsa abacuruzi twize kuganira mu mwaka wa 2014 ubwo bashaka kugira ngo bahindure itegeko nshinga nyine bavanemo ya ngingo yari bangamiye Kagame gukomeza kuyobora u Rwanda uko abishaka uwitwa uriya Jack Nziza yateranyije abacuruzi yatumiye abacuruzi n'abandi bantu bakomeye abashyira kuri ya stade imwe bita ngo Petit Stade ni stade ntoya nyine iri kuri iriya stade ya Kigali ba arababwira ati nyamuneka murabizi ko turi mu ntambara yo kurwanya FDL ariko turimo turanarwana na RNC arangira ababwira ati rero kugira ngo ibyo bintu baje kubitsinda hari umuntu umwe ugomba kubidufashamo ati ni Perezida Kagame wenyine mudushyigikire kandi murabizi ko itegeko nshinga ritamwemerera gukomeza hanyuma mushaka kuburyo itegeko nshinga rihindurwa uwo ni Jack Nziza abwira abacuruzi ku buryo bamwe bashatse no kugira ngo bagira ingingimira abavuga bati se ibintu atubwira bizashoboka ariko ubwo urumva nyine wari byari biri mu mwiteguro wo gushaka kugira ngo itegeko nshinga rihindurwa hari muri 2014 ubwo rero iyo nama irangiye umwe mu bacuruzi b'inshuti yanjye yaranyegereye arambwira ati karufani ngaho tubwire tugisesengura ubu tuvuye mu nama batubwiye yuko itegeko nshinga rigomba guhinduka ngo kubera ko umuntu umwe Perezida Kagame ngo niwe uzatsinda FDL agatsinda RNC ngo bitagenze gutyo ngo umenye ko u Rwanda rugiye kuyoborwa n'iyo mitwe ibiri urumva rero ako nkabuze kuko nari nibutse yuko Kabarebe mu minsi yashize ubwo yaganiraga n'urubyiruko yatangiye kwamamaza Perezida Kagame buriya nyine kwamamaza byatangiye ibihugu rero biyoborwa n'igitugu biri muri authoritarian regime ibyo bita authoritarian regime ahantu usanga nyine igitugu aricyo gikora n'ubwo ngo niyo abo bacunzi batabiyemera havuyemo by the way havuyemo abavuga bati se nta kundi byagenda sinzi ko n'abayobozi icyo gihe byabaguye neza ariko harimo abatinyutse baravuga bati se nta kundi byagenda tugashaka undi mukandida urumva rero ababitinyutse gihe ndumva bitaraguye neza ariko urumva no gukora campaign ariko bazi ko nubone nta kizahinduka ibyo rero by'amatorero kenda tuzagenda tubiganira mu bindi bihe bigiye kuza kuko ubwo Kigali nyine bagiye kugusa nk'aho batangiza campaign yo kugira ngo urangije imyaka erega buriya Kagame abantu bajya bavuga ngo yabaye perezida mu mwaka w'2000 ariko se yabaye perezida mu mwaka w'2000 umuntu buriya niwe wari wa wundi bita mu rurimi rw'amahanga bamwita ngo de facto ruler kuva mu 1994 1994 yari de facto ruler niwe wayoboraga nyine ntabwo nsuzuguye Bizimungu wari perezida w'u Rwanda ariko nyirango nawe ni nayo mpamvu yeguye mu mwaka w'2000 kuko hari igihe yashaka kugira ngo yumve ko ari perezida akore ibijyanye n'inshingano za perezida ariko agasanga uwo umwungirije aramurusha imbaraga za gisirikare kuko n'ishyaka yari arimo nyine n'ishyaka atayoboraga iki gihe byabaye ngombwa yuko yegura kubera ko ibyo yashaka kugira ngo akore akenshi ntabwo ari byo Perezida Kagame yashaka kandi Kagame yari yamaze iriya yari gahunda ndende yari yateguye kugira ngo nubwo ajya abeshya rimwe na rimwe akabwira abantu ngo ntabwo nigize ntekereza kuba perezida ntabwo yigeze ntekereza kuba perezida yarakindaguye abantu benshi akabica bose yabonaga ari potential bagomba kumubangamira so icyo rero ni ikibazo kindi abantu ubu ngubu bagomba kwitegura amatora by the way hari akantu buriya abantu bajya bavuga bati nariya amafaranga menshi agenda ku matora mu Rwanda ubu ntiyagakwiye kubaho amatora ntiyagakwiye kubaho bareka Kagame akibera umwami perezida nk'uko biriya bihugu biyobowe by'abarabu amatora akarorera rwose akibera umwami uri aho ngaho kugeza igihe ibintu bizakunda bigahinduka nangwa se ntibihinduke urumva rero ni ikibazo ariko agiye nkavuga ngo buriya muri politike cyane cyane ryashami rya politike bita comparative politics abahanga bavuga ko nubwo amatora yaba ari nyirarureshwa nk'uko biba mu Rwanda baravuga bati iriya iba ari exercice kandi ishobora kuzabyara ikindi kintu kuko hari igihe buriya buryo bwo kwiba amajwi no kugenda bakoze andi makarita y'itora bakavuga ko umuntu yatowe General Kayumba ni uyu uvuga ngo umuntu gutorwa ku majwi 98 ngo nibyo muri North Korea ni kimwe wa mugani nibyo muri North Korea hari umuntu utorwa n'amajwi 98 ukibaho ku isi yo mu kinyarwanda cyangwa kugira na kimwe so urumva rero ako navuga gaho ngaho nuko bamwe mu basesenguzi bavuga mu bijyanye na politiki y'ingiranyabihugu bavuga bati nubwo amatora yaba ari nyirabeshwa amatora yibwa ariko hari igihe kigera kwa kundi bashaka kugira ngo bakoreye amakarita ariho umuntu umwe nyine buriya iriya sisiteme y'amatora yo mu Rwanda abahanga muri za literature politique basigaye bandika bakavuga ko zikuri ari regime y'amatora ikuriwe n'Ubushinwa kuko abashinwa nibo bajya gutora ariko bazi abari bujye mu myanya ari nabyo bikorwa mu Rwanda rero no kuvuga ngo bajya gutora meya ikintu gitangaje abantu bajya gutora meya w'akarere runaka ngo bagiye kumutora ariko bazi deja uri bube meya nango bazi uri bujye muri iyo komite iyobora ako karere ageze abari amatora kuba mbwira ngo mugiye gutora meya mwamaze kumenya utorwa ari we so urumva rero nini iyo ni systeme y'abashinwa ubu ngubu ni ko dusigaye twita muri literature politique ariko rero ako nini muvuga nuko ayo matora ya nyirarweshwa hari igihe bivamo bikananirana nyirango byagiye bigaragara byarabaye muri Gambia mwarayibonye hari igihe umuprezida uriho ashaka kujya ngo yibe ariko iyo yaretse byibura hakabaho ihiganwa bakaza bakandida babandi bita bakandida kandida dutaye mu Gifaransa bakajya ari bagahiganwa ibyo umunsi Kagame azabyemera hari igihe ibyo byukuye amatora bizamunanira abenshi rero bakavuga bati nubwo harimo avuga ngo ayo mafaranga agenda mu gukora nango se gutegura amatora abapfuye ubusa ku ruhande rimwe abantu bavuga ko apfuye ubusa ariko ku rundi hari icyo ashobora kuzatanga mu myaka iri imbere nuko umuntu numva yavuga nubwo wamuganira nimvuze ko iby'amatora abantu bazakomeza kugenda babiganira
reka ngushimire reka ngushimire ariko mbere yuko dusoza iki kiganiro ndagira ngo abadukurikiye mbanze ndarike cyangwa se mbararikire ikiganiro cyatugara ariko si njyewe ugiye kubararika reka nze umuyobozi wacu turi kumwe ahangaha muri studio ababwire icyo abahishiye reka me Emerance umuyobozi watuganire afite gahunda ejo bundi ni kuwa reka ne kuvuga amasaha cyangwa se n'umunsi we wenyine abitwibwirire Emerance niba unyumva rero mbere yuko dusoza ikiganiro reka nguhe umwanya ubwire abakunzi ba Raditeme bakunzi b'ikiganiro cyatuganiye by'umwihariko icyo ubabihishiye muri iki cyumweru muri weekend
urakoze Jean Paul ntabwo ntinda mfite ikiganiro kiri hafi no kurangira ndabashuje kandi tuje n'abakurikira Radio TV n'abakunzi batuganire tumaze igihe tutakora ibiganiro murumva ko ijwi ryanjye ryanahindutse covid yaramfashe nimerewe nabi ariko kuri isamudu igiye kuza dufite tuganire kandi nagira ngo mbabwire inkuru nziza yuko tuganire nubwo rwose tumaze igihe tutabaganirira ariko twarayivuguruye imaze gutera intambwe kuko tugiye gutangira kujya dukora ibiganiro no mu zindi ndimi kuri iyi samudu tuzaba tubafitiye ikiganiro kiryoshye cyane mu Cyongereza nkaba mbasaba abakunzi bacu kuzadutumirira cyane cyane urubyiruko kubera ko umutumirwa w'imena azaba ari umujene uzatubwira ku ngingo numuntu numwana w'umwanditsi w'umuririmbyi unahimba indirimbo w'umuhanzi azatubwira kuri coach yanditse ivuga ngo one key to success. Okay, one key to success is not necessarily your talent but your approach. Nkaba rero ndaritse abakunzi batuganire cyane cyane abavuga icyongereza kugira ngo batazatangwa kuri iki kiganiro kizaba kiryoshye cyane ni samuti ku isabato ku saa cyenda za nimugoroba za New York ku isaha ya New York. Murakoze cyane ubwo ndumva ari ibyo navugaga.
Mbaye mera turakoze cyane ndumva ari sinatuganire gusa n'agashya kubera ko ntabwo nibaza ariyo tuganire ya mbere mu cyongereza nubwo atari iki kiganiro cya mbere cy'icyongereza kizaba yenda gikozwe ariko nituganire ya mbere mu cyongereza nizera nashidikanya ko
bizaba yitwa let's talk bikaba nkaba nshaka mu by'ukuri kwakira abajene kugira ngo bajye bitabira ibiganiro byacu kandi reka tujye tuvugisha ukuri abajene bacu bahura n'ibibazo bitandukanye turashaka ko gukreya urubuga abajene bazajya bahurira ariho bakayeshanje ibitekerezo bakatubwira ku byo bagezeho cyangwa se ku ngorane bahura nazo bigatuma n'abandi babumviraho ndetse bigakreya ikintu kimeze nka network bazajya bahuriraho abana bacu bakamenyana abafite icyo bubungura abandi bakakibungura ntekereza ko atari igitekerezo kibi rwose.
Oya ni igitekerezo cyiza sino kuvuga ngo ni na kibi ahubwo si na kibi ni igitekerezo cyiza ahubwo cyaratinze yenda kubera ko turi mu bihugu by'amahanga cyane cyane ko urabizi ko Kigali buri munsi yerekana nk'umukiza w'abanyarwanda kandi iyo badafite ubakontrediza bafata version ya Kigali kubera ko niyo kuko baba bumvise yonyine ariko bagiye bumva ibindi bitekerezo bindi nabyo bishobora gutuma bagira opinion nabo bagakora investigation irenzeho. Nibaza rero ko kuba iki kiganiro ari kigiye kubaho nizeye ko kizakomeza ni intangiriro nziza cyane kandi ku banyamahanga izaba ari igisubizo ku bintu bimwe na bimwe cyane cyane bari bamenyereye kujya kumva Kigali ibyo babwira ibyo bahambiriye gusa ariko badafite option badafite amahitamo yandi. Ikiganiro cyiza rero tuzagikurikira ndetse n'abandi bazagikurikire cyane cyane uretse abanyarwanda ahubwo abanyamahanga ni ukuzareba ukuntu mugiseringa muri za social media z'abanyamahanga kugira ngo nabo bagire izindi versiyo yenda z'uko abantu babona ibintu mu buryo butandukanye. ariko urumva ko reka nongere nisegure ko titre y'ikiganiro cy'uyu munsi ntaho bihuriye na politike y'u Rwanda, ni ukwiganira gusa bisanzwe ariko ni na byiza ko abanyamahanga nabo bumva izindi media cyangwa se platform z'u Rwanda zivuga icyongereza. Ejo n'ejo bundi yena ntihabuze n'abandi bazaza kuvuga ibindi bitari iza key to success ariyo nsanganyamatsiko yanyu y'ejo bundi.
Urakoze cyane Jean Paul, rwose nibyo ubivuze neza. Ntabwo tuzaba tuvuga politike, tuzaba tuvuga ku buzima busanzwe kandi twizera yuko hari ari sujet interesa abantu benshi. Ubuzima busanzwe nta muntu utabubaho. Ikiganiro nk'uko wari ubivuze uti nizere ko kizakomeza, nanjye ndabyizeye, ariko kizakomeza bitewe n'uko abandi bajene bazakitabira. Nkaba rwose nsaba abazatwumva kugira ngo batubwirire abana babo bajye bakurikira badukurikira ndetse batubere n'abashyitsi mu biganiro byacu bizaza.
Urakoze cyane Emerance Kajuka, niwe muyobozi w'ikiganiro tuganire. Mwabyumvise rero ko muri iyi weekend azaba afitiye agashya ikiganiro cy'icyongereza aho bazaganira kuri uburyo cyangwa se kuvugana ko ibanga ryo
inzira ikugeza ku nsinzi ushobora kutayivana ku mpano yawe ukayivana ku nzira wahisemo kunyura ujya kuri iyo nsinzi
uburyo uyigeraho uburyo yigeraho ko rimwe na rimwe ari bwo bushobora gutuma ndetse uyigeraho cyangwa ugera kuri iyo nsinzi atari ubuhanga cyangwa se ubumenyi ubwonyine uyikugejeje ahubwo inzira wahisemo akaba ari yakugeza sibyo
nibyo rwose wabitoye
nahejo ubundi rero mwakoze cyane wakoze kuturarikira ikiganiro abakunzi baragiteme abakunzi b'ikiganiro uyu munsi ndetse n'abakunzi batuganire muhishiwe mu kiganiro cya weekend mwari kumwe nanjye turashimye Jean Paul ikiganiro cyacu tugisoreje ahangaha naho gutaha
Kamateka azira